activity abamu ku bantu abakola ogwannakyewa mu kutangira okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola mu kibuga Kampala basabye minisitule y'ebyobulamu okwongera amaanyi mu kusomesa abantu ku kituufu ekirina okukolebwa okusobola okulaba ng'ekirwadde kino tekiyingira mu bannakampala ekiyinza okusannyalaza entambula y'emirimu. Kirwadde kino ekyatandikira mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo kisa abantu abawerako mu ggwanga eryo ng'ate abalala bakyagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi nga ne mu Uganda embeera eno ezze iraliikiriza abantu nga bangi balowooza nti eggwanga liyinza okuddizibwa ku muggalo nga bwe gwali mu kiseera kya COVID-19. Bannakyewa bategeeza nti bakizuula ng'omulimu gw'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kino buli munnayuganda akwatibwako butereevu.
Kibaino soko kula kusomesa bandu kiki kibaino kula okwewale endwadde nga Ebola
tulaba tujja kudayo kukuvuga abantu ababiri ababiri kubanga abasatu baba basembereganye nnyo wabati waliwo distance okusingako kututeeka ku muggalo
sabuni wali amazzi wegali tetukkiriza kuyingira lwobo yagala nnyo
bayo obudde bwange inekeza oli bwange obunyuma obwomangaki ningamba kankere kitegeeza nti we mbambu fayidde eminyolo egyo andoz kwe bakutte n'emittu mwe badde batudde abasaabaza abanji ab'enjawulo mbanyinako entaasiza
geza ndi obuntu bwangu nnyo mundu kunaba mu ngalo buteriranya na mtu mulala ina bugumu oba atuyanye n'obutagatta ngoye nga tuli ffenna
2 minutes of health enabanga exercising abantu eteekawo abantu abenjawulo abasawo bakikutambula mu community nga basestrenzinga